He teka teka, he ngaroa, he ori ori, he re 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 re.
Teca, teca.